Remember where you got it first.
www.djericom.com.
Itaga chusa kufira ko abantu kukulebe batasoma nibasomene basoma chikerezi elate babifuna moku bate babikenguka asanga nakasinde nechityo ne mwami chobe nechikome kone matova bagambe bwati timutabani wa mwego mwasomesa makumbi yapira muddalo omuntu yafuuka na muyimbi chokambe tondera olwokuba omuyimbi songa bali bansomesa mbe banka manager bafu banyonya aba bakazi bambi n'abasajja bankubanga emiggeno we bansomoza twagala okule obe banka manager kale ebiri babiri emyafa z'olibeera mudita ne bamere mitafu banka mulemi gonga tutandika ku mambi eno tunyuka ku mwezi kyokka ensi eno balimu okukiraba nti tebakuba maneja bakuba muyimbi naye ekikulu mbeebaza nayiga oluzungu ne ssaayansi ono wadde tebingasa nnyo ensonga eyo nendeese baana batto okusoma kwa uganda kuno okwetaaga kkyusa kututidde ebitone bagundi si kutenda n'aliba omukubi w'enŋumi bamusomesa ati ne weebuuza faina ati kyagasa muringi naye atutegekera ebintu bino yeddira kyoba soma kwe Uganda nze simanyi bannanga agendera kyoba tumunonye bwaba akozesa fujjo atwalibwe mu kkooti ya yunasi w'emyaka omwana olumusuulawo ne bakuba bubi nnyo ng'omutwale mu ssomero ensi eneemwanguire siniya ne pulayimale 14 ngamba emyaka gy'amalayo ng'ayiga luzungu kati olwo yunivasite ekivaaku kyasoma kyabasawo basoma gwanvuko okusinga ku basomesa ogenda okugattamu ng'emyaka giri mwabiri omwana lyawo mu ssomero oluusi tafunye namu mbadde nteesa tutuuleko ku mmeeza ngamba abakulu ekikwatako tufuneyo ekipya abaana mu buto bwabwe mu masomero eno tubalondo be buli omu tumanye ekyayinza ki omubazi w'ebinu tumujje mu bapunta n'aliba omuvuzi w'amaata aviire bakkalaani kijja kuyamba ne Uganda ogenda mu maaso nga nti buli ekitongole ekirina bakakensa singa okuteesa kuzaala dibeeti era mbasaba munzikirize bakama bange mbeere ku ludda nga sikuba mpawa wabula nzijamizo beetu mu kusoma kwa wano mbadde nteesa mu ssuula empya abaana abakenkuka okusoma n'owandiika kuno byombi baabikenkukira emyaka 8 baatandikira ku 5 kati gye 13 tutandikira obbaaza nti ani ayinza kino okuba abasinga n'ebitone byabwe bayita nabyo ab'omupiira bazimbirwe za akademe n'abaliika enkuka mu bulimi basibwe mafaamu omubazaave butonga akimanya olubaawo lw'omuvule lubajja kkabada naye etemya nnyo mu mawogani era nteesa nti n'emirimu gy'emikono twalifunye yunivasite ezigituuka enkula entegeera yaffe kyeraga e Uganda nti agudde sini yaffe yatunga ekyalaani kyokka ensi eno eri mu bazungu ekyalaani koosi namba mu yunivasite dizayini ez'omulembe ezijja kuno bannannyiniziya basoma kutunga nga n'ebitone byabwe byavumbulwa mu buto era ensi zaabwe zeeyagala zino ga ssente lwaki tetukoppa ebintu ebyo ku bazungu kubaamukkiriza ebye tusoma byayitako dda kati nga nze wano n'alisomya ejjita mwansomesa napoleoni kati mbifunamu ki singa ndi muyimbi wano gwe beebuuzaako naye era bambitandise nkutuka kiwalaata okusoma kwa wano bagundi kwetaaga kkyusa naye abaali tuyambyeko bakaayanira mu motoka nsaba okubuuza ddala ddala abakungu abafuga okusoma kwa wano ebintu ebitakyajuna mu nsi musengeka byakiddala otuziŋŋamiza abaana ate nno mwattu weewuunye nga si bya Uganda wabula okufaaga ku mboozi eby'ensi z'abazungu omwana alibala ebitabo omuttira ebiseera semantalo ez'edda zisoma zifunamu ki mbadde ntiisa nti n'ebirala ng'ebyo ebitajuna ggwanga twali bidduse ne tusembeze nnyo ebyo ebirina omuzinzi omwana n'ava mu ssomero ng'alina pulaani bino ebyokumala okusoma tusiiba amataayi mbabuulirako bannanga ensi zatuleka dda abafuuzi b'eggwanga batuteeseza mu ngerezaawo bannange n'abakungu abafuga okusoma kwa wano eyo yenteese yange mwe mugamba wuuki nzeera ebyange tebijja kusukkawo makumbi musajja wa kabaka era ndi wa mbugu okusoma kwa Uganda kuno okwetaaga kkyusa kufiirako abantu okukola ebyo bye batasoma bye basomye ne basoma
kikeerezi era kyebabifuna mu kubaka babikenguka.